Vya kichokozi squeeze mwanaume anapenda mwanamke ajitume na chape kazi
sasa vikundi vya kusaidiana vikoba vyetu ushindi tunakopesha kubwa kwenye uongozi tumepata mtete
mama Samia oye
wanawake uvuvi uwalimu
urubani unahoga nchi kuongoza
Exciting, hustle for my own, don't care about fighting. You know I can be queen and also be king. Superwoman, give me that championship ring.
Kianza changa changa, kamtaji kangu chakanga. Yashala ya gengi kanipatia kiwa.